innirabe hewbe ceedi ki wiide oro wattu toɓoji sukaɓe na tampi sanne bangal ñawuji kewɗi yogaɓe holliti tawi ki to sukaɓe mabɓe weltere alhaali nguleefi terɗe mabɓe ɓeɗo fof cefuki to masina e motti
samia dodaenkono
e ɗe puɗɗode ndungu ñawuji kaño ɓooɗi garoji ɗi ko ɓuuri fuu tinde ko woni puƴe pamare ɗi jaltoje dow terɗe sukaɓeɓe fuu haya eɗum tampina sukaɓeɓe sanne mi tawki ki dow terɗe sukaɓe puƴe kewɗe ñawuji kaño nguliterɗe e hakkille am waylitagol wakkati o waddata ɗum saabi joni fuu nattuɗo e ndungu satoji sukaɓe am ana ñawa wakkati ndungu min jan dogotoro min daranayaɓe safareji sato jaati min cawriranɓe safareji fina tawa
dogotoro amadou be jara hulti wiide ñawuji ɓuɓɓalana heewi sanne e wattu toɓoji saabi kewal ɓowɗi ɓiliɗi e jammeji dartuɗi nokkuji ɗi
pendant l'hivernage
e wakkati ndungu miɗon keɓaɓe ɓuɓalla woni e mum sanne kulle tati hollata ɗum ana wawi latade arande hakke ko ɓowɗi wurata ɗiɗo ɓo wakkati o kaño e tato ɓo tundiji gonɗi nokkuji ɗi ɓowɗi ana ɓeydo yaade wakkati ndungu wakkati ndungu ɗum huɗoje fuɗan nokku fuu ha ton ɓowɗi
cuuɗoyto
wona tan paali sammita bonandaji oɗo wattu toɓoji ɗi ana woodi ɗum ñawuji nguru hono puƴƴe jaltoje ɗe saabuji muɗum yo wattugol kuɗɗe yogaji keɗɗana docteur Tira Tenen Karambe o dunke kabaru nguru to l'hôpital Gabriel Touré
la maladie ñawuji kiɓirteɗi saabi kulle cewɗe ɗimin noddirta prédit coup wakkati ndungu sukaɓe ana mbarma sato fuu e juuɗe mabɓe kaño koyɗe mabɓe nde barme a tawan batte gatoji kulle cewɗe gatta ɗum saabi cukaloy kewkoye gonto e terɗe mbaggiɗi on ji wakkati sukako terɗe suka wawana tiiɗalla kewɗi
kanko docteur Diara o ɓeydi wiide gatgol ɓowɗi ɗi a jogui kutteji dow rewɓe awiɓe hakkude hitande fa duuɓi joyyi wonko holti yalla sakkade bonandaji ɗi
ɓiɗo darda yimɓe ɓe ɗano ley arkillaji cuwaɗi ɓe gaɗa guiriyage ngaji ɗum e baafe kañum e felenteje mabɓe ɓe itta huɗoje gonɗe ley galleji ɗi so kañum iwi ton miɗo darda e rewɓe hamili ɓe ja suudu docteur o guila lewru mabɓe nayyi miɗo dokka ɓe safareji mbiyeteɗi sp salla kamɓe e ɓiɓɓe mabɓe ana reno e paali o pesade ɗum ana waɗe saabi paali e sukaɓe puɗɗoɓe duuɓi yaade duuɓi joyyi
bangal jamara ndega yimɓele hewɓe na nawtoro safariji ɓaleɓe asan dambili yo itto leɗɗe ɓaleɓe to sogi tun holti wiide leɗɗe ɗe holti wiide leɗɗe cawroje ñaw ɓuɓɓal na hasindina sanne ɗiɗo wattuji ɗi
o wakkati safareji codeteɗi sanne woni safareji ɓuɓalla ɗi woni safareji noddirteɗi juu ngoloɓe kañum cankara e boobulu ko tifoyit ko
dunke en cellal no darra yimɓe le ittude huɗoji hucande hoore ceenam e lelade le arkillaji cuwaɗi darde inniraɓe yo ɓorna sukaɓe ɓe kadle ɗe juuɗe muɗum kadle ɗe juuɗe yaajiɗe suddude ɗum koyɗe sukaɓe